yabafundi amkelekile ku recording ka lecture 3 le LCS 331 sizathi sijonga inhlobo nhlobo ze multilingualism. Ingxoxo ke izathi introduce lo lecture 3 sizathi sijonga isishwangathelo sika lecture 2 apho sizajonga ukufrenywa ku multilingualism. Impendulo ezahlukene ezinxela kumaxesha ahlukene nge-multilingualism apho sizawufumana i-modernity equka i-post okanye i-late modernity sithi sifumane i-colonialism apho zawuthetha nge-post-colonialism ne-neo-colonialism sigqibele ngokufumana i-globalization kunye ne-multilingualism apho sizawufumana ukushatyaniswa ngomgama kunye xesha ukunxibelelwano nokuthetha okukhawulezileyo ukusetyenziswa ngobuxhakaxhaka obutsha ukudityaniswa kwekhaya nomsebenzi ukuhambahamba kunye intshukumo yokuhamba kwabantu. Xa sijonga uhlobo ngokokuhlala lwe-multilingualism sizathi ke sifumane le nto ithi ngoku bekufanele ukuba kucacile kuwe njengamfundi ukuba amaxesha ohlukeneyo aphendula ngeendlela ezahlukeneyo kule nto kuthiwa yi-multilingualism. Ndiyaphinda, ngoku bekufanele ukuba kucacile kuwe njengamfundi ukuba amaxesha ohlukeneyo aphendula ngeendlela ezahlukeneyo kule nto kuthiwa yi-multilingualism. Le lecture ke bafundi iza kuthi ijonge iindlela ezahlukeneyo apho ithi i-multilingualism iziveze okanye ivele ngayo ekuhlaleni. Masiqaleni ke bafundi. Ngoku sizawujonga i-horizontal kunye ne-vertical multilingualism ngokukaMansour 1993. I-horizontal multilingualism ke bafundi ijonga iindlela ezahlukeneyo zokuthetha iilwimi ezahlukeneyo zithatha iindawo zazo ngaphandle kokuxuba nabantu abathetha ezinye iilwimi. Abantu baloo ndawo ke abaphumeli ngaphandle kwee-borders zabo, abahambahambi kancinci okanye abahambi nokuhamba. Kunqabile kwaye akuxhaphakanga kuye kuvame kwiindawo ezisemaqagaleni. Iyakwazi ke kananjalo ukubonakala njengenye yeempawu zemodernity ebona iilwimi zabantu njengezahlukeneyo. Kwezi ndawo ke bafundi kukho ii-languages okanye iilwimi ezahlukeneyo kodwa ndlela le umntu omnye uthi athethe eyakhe ilwimi nomnye athethe elakhe ilwimi. Inqabile into yokuba zombini ezi lwimi zithi zisetyenziswe ngexesha elinye. NgesiNgesi ke kuthiwa inqabile into ye-blending phakathi kwezi lwimi ezahlukeneyo xa sijonga i-horizontal multilingualism. Xa sigqitha ke bafundi sithi sifumane i-vertical multilingualism kweyona kuifumaneka kwizixeko okanye iimeko apho kukho uninzi okanye abathetha iilwimi bebambalwa, umzekelo i-mother tongues, iilwimi ezithethwa ekuhlaleni, iilwimi zesizwe, iilwimi zaphesheya kunye neelwimi ezixubeneyo. Kwi-vertical multilingualism ke bafundi i-polyglossia ingaphezu kwe-diglossia. Ndiyathemba ke la magama amabini nawo noko uyi-understanding yawo okanye niyawazi ukuthi athetha ukuthini. I-polyglossia ke ndiyaphinda ingaphezu kwe-diglossia yiyo engumongo we-vertical multilingualism. Yongamela ngokuba phezulana ngeelwimi ezangalenyelwe okanye iilwimi ezintlobo-ntlobo, i-postmodern kwindlela ejonge kuyo. Apha ke bafundi kwi-vertical multilingualism sifumana ii-languages ezininji. Apho kuthi kubekho nje i-language ethile eyawuthi ijongelwe ngaphezulu kunenye. Umzekelo, kuloo language ithile sizawuthi sithathe isiNgesi. Yeyona language okanye lona lwimi luthi lisetyenziswe kwiindawo eziphakamileyo xa sijonga iidyunivesithi, ezibhedlela, njalo njalo. Xa sigqitha ke bafundi sithi sijonga i-truncated multilingualism. Le truncated multilingualism ixokomezelelwe kwiindawo ezidala logic ngokukaBlomart noCollins kunye noSlembrock 2005. Iindawo ke ezidala logic umzekelo ziindawo ezilusapho, iindawo zempangelo kunye neenkundla zomthetho. Iye bandakanye iinto ezintlobo-ntlobo ekuthiwa zii-international regimes ezinemigaqo yazo yokunxibelelana. Ukuyichaza ke le nto bafundi, iindlela zokusebenzisa iilwimi ngempumelelo ezisekwe ngomxholo ngokulawulwa zii-domains okanye izinto ezithile. Abantu ke bathi babe neendlela ezahlukene mpela kwiilwimi abathi bazisebenzise abazaziyo, ukwazi ngokugqibeleleyo kunye nezinye ezithankhayithezo, ukwazi amagama ambalwa, ingoma kunye neminye imizekelo esuka kwi-popular culture okanye i-local signage. Ikwabizwa ke ukuba yi-distributed multilingualism le truncated multilingualism. Le late modern definition. Le nto kuyichaziseka ngolu hlobo. Wena uyakwazi ukwazi eli lwimi ukuthiwa sisiNgesi. Ungasebenzisa ukuchaziseni i-homework eninikwa ngutitshara kulo uhleli ecakwakho. Kodwa noba uyazi ke sisiNgesi, awunokwazi mhlambi uchazise kulo secankwakho uba yenza njani umqombothi. Ngoba kutheni? Ukwazi kwakho okanye ulwazi lwakho lale language alunintshanga ngelo hlobo kunoba ungakwazi ukuchazisa uba wenza njani umqombothi, njalo njalo. Ke le nto ithi kuxhomekeke kule nto nithetha ngayo. Amagama ke bafundi anxulumene ne-truncated multilingualism, metrolingualism kunye ne-language. I-metrolingualism inxila kwixesha langoku apho indlela ekusetyenziswa ngazo ulwimi kwiindawo ezisedolophini. Eli gama ke linika indawo i-fixity kunye ne-fluidity xa kuthethwa ngendlela yokusebenzisa ulwimi. Le late modern definition. I-language ke bafundi igqwesa ngokuthi ijonga indlela abantu abahlala ezidolophini abahamba ngayo phakathi kweelwimi ezahlukeneyo kunye neendlela abathi iiset ze-linguistic resources zinikwa abasebenzisi beelwimi kwiindawo ezahlukeneyo zisekuhlaleni kunye nekwiimeko ezinkcubeko. Lona ke nguPeter Cunningham nabanye 2008, iphepha 81, late modern. Xa sijonga bafundi i-multilingualism exoxelweyo, le multilingualism le kuthiwa negotiated ngokukaDaw 2004. I-multilingualism ke bafundi exoxeleleyo isuka ekubangisaneni phakathi kwesiNgesi kunye neelwimi zesiNtu. Amazwe anyanzeleka ukuba makaxoxe indima yeelwimi zesiNtu kunye neyesiNgesi. Ngamanye amagama, kwanyanzeleka ukuba ayile kwii-language policies. Imizekelo, i-National Language Policy yaseMzantsi Afrika, eyaseNtshona Kapa kunye neyaseDyunivesithi yaseNtshona Kapa. Umbuzi ke bafunde uthi kuthiwani nge-language policies ekholwe ezikolweni ezi ubufunda kuzo. Ndiyaphinda, Kuthi wani ke language policies ezikolweni eziwena ubufunda kuzo kunye nemizi yempangelo. Qaphela ke. Hayi zonke language policies zibhalwe kumaxwebhu. Kuvame ukuba zizenzekela ngokunokwazi ngenxa yezinto ezenzeka mihla le nenkqubo ezamkelweyo. Xa sigqitha kwabafundi siye sijonga i-multilingualism enyanzelisiweyo nekuthiwa imposed multilingualism ngokado 2004. I-multilingualism ke bafundi enyanzelisiweyo yi-multilingualism esetyenziswa ziimeko zoqoqosho, umzekelo obuxhakaxhaka beintanethi. Iziphumo kwezifana nokukhuliseko nesiNgesi. Ingeyiyo exoxelweyo i-multilingualism kodwa i-multilingualism enyanzelisiweyo nendlela ecacileyo. Iilwimi zasekuhlaleni zinyanzelwe kwaye zilawulwe luqoqosho. Siza kusebenzisa ulwimi lakho ukufumana ushishino. Umzekelo wale nto bafundi kwiikhampani ezinkulu apha eMzantsi Afrika ziye zisebenzise le nto kuthiwa multilingualism okanye zisebenzise iilwimi ezininji ukuthi zisithengisele le nto ziyithengisayo. Apho ke bafundi abafuni mvume kuthi okanye abaceli mvume kuthi, but into abayenzayo kukuthini? Kukunyanzelisa i-multilingualism okanye ukubanyanzelisa ezilwimi ezinintsi kuthi. Imizekelo ke ndizawuthi niyifumane kwezi slide zilandelayo. Naku umzekelo wokuqala ndifumana ku-S. Mpendukane kwi-thesis yakhe. Lo umfanekiso we-Cadbury. Kulelekesi ke kweli phepha le-Cadbury kubhalwe Sweet Talk Wire Wire. U-Sweet Talk ke bafuna ndithi nokanye amazi i-English le. Waya waya sisiXhosa. Apha ke bafundi niyabona uba kusetyenziswe iilwimi ezimbini, i-English kunye nesiXhosa. Inyanzelisiwe ke le multilingualism ngoba basebenziswe ezilwimi zimbini ngexesha elinye. Naku nomnye umzekelo olandelayo. Sigqitha kwabafundi sijonga into ekuthiwa i-trans-idiomatic practices. Apha i-multilingualism esebenzisa ubuxhakaxhaka bezombane kunye nabantu abasekuhlaleni kunye nabakude, ingakumbi abantu abahambahamba amazwe ngamazwe. Umzekelo ke bafundi we-trans-idiomatic practices mzapha eKapa, umntu mhlawumbi osebenza ku-Shell call center uzawuthi athethe nomntu okude. Umzekelo uza kuthetha nomntu oseNetherlands ukwenza naye incoko. Uzawuthi athethe ngelanguage yaphaa okanye ngolwimi laphaa ethetha ngemozulu yelalizwe. Uzawuthi kwalo mntu umnye ke bafunde athethe nomntu wasekuhlaleni, uzawuthi ancokole nabanye aphangelani nabo ngelwimi eliqomba isiBhulu umzekelo okanye isiNgesi. Uzawuthi kwalo mntu umnye athethe ikhefu kwaye uzawuya uyokuthenga evenkileni. Uzawuthi ajonge umbhalelwane zakhe ekhompyutheni, kuFacebook, kwiimeseji nezinye izinto. Apho ke bafundi siyawuthi sibone uba alo lwimi lunye oluthi lisetyenziswe. Umzekelo kulaa mntu useNetherlands uzawusebenzisa ilanguage yakhona. Kwaba kaphela nabo ancokola nabo uyawuthi asebenzise isiBhulu. Uzawuthi aphinde ke bafunde ajonge ifowuni yakhe umyalezo obhalwe ngesiXhosa okanye kwayena uzawubhala ngesiXhosa. Niyabona ke bafundi kulo mzekelo uba iilwimi ezisetyenziswe ezintathu le yi-trans-idiomatic practices. Hayi ke bafundi siyaphela ngolo hlobo ke i-recording yale lecture. Kodwa sizawuthi sijonge ingxoxo nemibuzo. Umbuzo wokuqala uthi chaza ngokulula ukuba kuthethwa ukuthini nge-truncated okanye i-distributed eqoqeleyo kunye nenyanzelisiweyo i-multilingualism. Sizawugqitha ukubuza eli lizwe ohlala kulo ngokuqinisekileyo linayo i-multilingualism. Ithetha ukuthini ke loo nto emntwini nangokwasekuhlaleni? Zingaphi iilwimi ezithethwa kweli lizwe ohlala kulo okanye umi walo? Umbuzo olandelayo uthi, ingaba lukhona unxibelelwano phakathi kwezi lwimi kunye nomehluko ngokokuhlala apho uhlala khona? Kwaye ingaba lukhona unxibelelwano phakathi kweelwimi kunye nokuzazi ngokwe-ethnic identity? Umbuzo olandelayo kwabafundi uthi, ingaba ezi lwimi zithethwa ngokuba zinkulu okanye zincinci? Ukuba kunjalo, zisekelwe kwesiphi isiseko esi sizibona ngolu hlobo? Umbuzo wokugqibela kwabafundi uthi, zingaphi iilwimi ozisebenzisayo ezikwi-intanethi? Ingaba uzisebenzisa qho ukufumana ulwazi okanye uye uthembele kwezinye iilwimi okanye olunye ulwimi? Nabisa impendulo yakho. Hayi ke bafundi, iphela ngolo hlobo le-recording yale lecture. Ndiyathemba niyonwabele.